Exclusive from ZambianTunes.com.
Yeah, nina konda kagelo pa Facebook. Profile picture ya Kenzo ne kagudu. Kansi Kenzo using a photo ya kagelo kena as a profile. Nine kufika date kumane na gelo. Kupesa masi wa mene umama ne. Yani gonga Facebook. Imwe Facebook. Yani gonga Facebook. Imwe Facebook. Yani gonga Facebook. Nati Facebook. Yani gonga Facebook.
Nina kumanya gelo pa Facebook. Yumwe kenze kuone kamuse. Kuone kamuse. Profile pic is easy. Phone giri giri, giri giri. Tuma messages, tuma messages. Oh my way, sini nazi la kutini zikonga. It's a beauty ya mene nanza kuona.
Yani gonga Facebook.
This is real music.
Yani gonga Facebook. Imwe Facebook. Yani gonga Facebook. Imwe Facebook. Yani gonga Facebook. Nati Facebook. Yani gonga Facebook.
Yeah.
Yeah.
Big Johnny True Story. Kylie.
Yeah. Nina japo check a request from Brenda. Lives in Kaplonga, hello sanem ni bandia papik. Nishikala sapo yebalesa mo inbox high apo nine na brazer. No time kani yafika ku WhatsApp pa Insta. Kani posit ati my backup my text na yo jiba kani ita my love.
Ati wakwira mandi you was sent from above.
So nine nika konka konka tikumane. Ati baby brela kuno nifuna tizibane. Uzani peza pa East Park titi polanchi. After kapu na nafuno kafolesha mabati.
Nina konda kagelo pa Facebook. Profile picture ya Kenzo ne kagudu.
Kansi Kenzo using a photo ya kagelo kena as a profile. Nine kufika date kumane na gelo. Kupesa masi wa mene umama ne.
Yani gonga Facebook. Imwe Facebook. Yani gonga Facebook. Imwe Facebook. Yani gonga Facebook.
Nati Facebook. Yani gonga Facebook.
Yeah.
Nze baby nigulile kobando. Na walelo nilibe na tulo. Nifuno simika kona iwe. Nifuno simika kona iwe. Nze baby nigulile kobando. Lalelo nilibe na tulo. Nifuno simika kona iwe. Nifuno simika kona iwe.
Nina konda kagelo pa Facebook. Profile picture ya Kenzo ne kagudu.
Kansi Kenzo using a photo ya kagelo kena as a profile. Nine kufika date kumani na gelo. Kupesa masi wa mene umama ne.
Yani gonga Facebook. Imwe Facebook.
Yani gonga Facebook.
Imwe Facebook. Yani gonga Facebook.
It's another one Sunny Diamonds Classic baby.
Wanaume family.
Why man's music.
Watoto wa East Africa. Ayo BK Wak. DJ Var.
DJ Var Music.
Oboranks, where are you at? Hey yo Swiss M. Very van. Willie Sees. Chris Daha. Another
exclusive
one.
From ZambianTunes.com.